ababini sinazela ngembambo ndisixelela ndinebhongo ndixolo lwam ubambo kube buhlungu entliziyweni usewuqoshile umbombo bencinga ngayo ubusuku nemini ndilibala intambo ndandisixuba namhlanje sazibambile intambo amehlo amkhophoza amanzi ubukubona umthombo xa ndimcingwe ndimndwendwela inobuzela umlambo ndisidla ngandi ngcoma ngandi engawuvaleli umlomo ndisibuza umbuzo ye madoda ndixani nolu thando manyamezela usentshiye goodbye nolu thando goodbye nolu thando goodbye nolu thando goodbye nolu thando goodbye nolu thando
uthando lwakho wena bengihlonipha uthando lwakho wena bengihlonipha wakhethwa dla
Ebiso zak zihluthisile ntombi yasemzini nosathane ungenelele kuthi sobabini bekungenjena besibambene thina sobabini andingalibali nosuku saqala ngolwesibini ndiyakhumbula ndimande kubiza ndimolo nkazana njengoba uyadingeka izokwakha lo mzana ibindibonisa xa ndibatyaza khona le ntokazi xa ithethayo ndifadere mna nova ngomfazi ndiyasayinela ndiyazwashela ngenxa yakho ungazi ibindayinela ikamva lam ukhona le ntokazi bendihloniphekile emphakathini ngenxa yale ntokazi bendinesidima emphakathini ndizothulile umnqwazi emapatini kusaphandle oko nditraye ngwaza akukho namnye ondiguzayo ekuthuleni ufakazi bathi uzintsila kakhalela uzothulile umnqwazi ndiyabulela ke mazala wazala inkazana ibindayinela ikamva lam khe lathi ukuqhakaza check check yelathi ukuqhakaza yengithi ikamva lam yelathi ukuqhakaza check check
uthando lwakho wena bengihlonipha uthando lwakho wena bengihlonipha wakhethwa dla langami bengihlonipha bethwa khethwa dla langami